Bombay's music.
Ivan Star.
Nana Yuji.
It's Avian Records.
Sana, sana, na kupenda sana, mimi yeah. na kupenda.
Nakutaka baby,
mimi na kupenda, nataka kuwe wangu,
yeah.
Mimi na kupenda.
Now, kupenda malaika, ayat Patricia, my megani, we are be with the comedian, they chan mo wadeno, kana chelia Patricia, a murderer, ayaka my megani, sinani, mean angel nani, ayat Patricia, nekami, aye, irikodia, gangwati, infoja, Patricia yati, abimari pakadano, and be muria. Na kupenda malaika mina dojani nengkita yuwa nungira anyaka malinya ranling manda weko dano tika lukin kumi dano tika keto nyilin kumi pola nyira we tika wino bora ni amir ki nyata anpa biye kene ilin jalo min yesu iti malaika mamega ya mina doj minyara kiti lingke de adwoko fojbon on mara mina doj
yeah. Mimi nakupenda baby, mimi nakutaka. Nataka nikuoe baby, nikuwe nawe paka. Sitakuacha, takupa chochote nataka. Trust me, baby, mimi nakupenda. Mimi nakupenda sana, wacha wasiwasi. Baby, wasikudanganyi. Mimi nakupenda sana baby. Ha. Mimi nakupenda. Nakupenda sana, mimi
yeah.
nakupenda.
Nakutaka baby.
Mimi nakupenda. Nataka kuwe wangu.
Yeah,
mimi nakupenda.
Nakupenda malaika, ayati Patricia nani. Anyira fwaj, anyaka jani be, anyaka jani lengya, mi baby nani. Yeah. Abi mari juda weng ayati, abi tau gini. Kai beka ngera anau po beyond ya. Min baby na, mina doja ni. Wang atir kamu food bener ya. Mina doj, nakupenda malaika.
Nakupenda sana. Mimi nakupenda.
Nakutaka baby.
Mimi nakupenda. Nataka kuwe wangu. Nakupenda, yeah, baby. Ana mitu bedu budi. Kwa baragira beba miki chinga miki boti. Wake baby kadi danu wechi. Wake anyuti gini ya beba bibedu megi pien. An budi baby wa ai kudipo. Nenjumu wechu wa wawe kukiruo. Gibedu chalu megi ai idewo. Ichwingi kucha, idonongi kwad.
Yo, big up to Papa the Rock, a young Don, Ombes Music, Nana UG.